amazuma ngithi buka nyamazuma engiyamazuma buka nyamazuma engiyamazuma buka nyamazuma ibaba yamjuba samanje ngiyabahlula ngoba phela isibanza ngiyabaqutha umntwana nomshini mathanda ngazenza zuma buka nyamazuma engiyamazuma engiyamazuma buka nyamazuma engiyamazuma ngithi buka nyamazuma engiyamazuma buka nyamazuma engiyamazuma buka nyamazuma ibaba yamfresh lapho buka sesibila akigosto zoboka mangifika namujabalazi phela sefikele ngika chief chief tizo shuba masifika ibaba yasicisha sifumbuka sesibila akigosto zoboka mangifika namujabalazi phela sefikele ngika chief chief tizo shuba masifika akigosto zoboka mangifika akigosto zoboka mangifika akigosto zoboka mangifika ngoba akigosto zoboka mangifika namujabalazi phela sefikele ngika akigosto zoboka mangifika. Intwana ekucanga amadola eJerusalema, intwana yasekhasi zalwa nguMaria, uSamaria. Olungile, olungile.
Ay ay. Freedom is coming tomorrow. Freedom is coming tomorrow. Freedom is coming tomorrow.
Ngiyabahlula ngoba phela isibanza ngiyabaqutha umntwana nomshini mathanda